Mobility on the beat. Mobility.
Aro.
Eh? Oko gere nwa malo po. Egwu aka nji asumi igbo nile. Nko ina me aji sike. Maka no niru niru ka ina aga. Eh? Osisi flyer tunkwe. Ufere ga majiri onu. Eh? Nkita ala apa, nsi agu nofia. Oko odo.
I'm gonna go get a bottle of my love.
Mobility no da da ka.
I don't mind ever.
Mother,